Ki te ana koe I tēnei huawhenua re karawa atu kei taku taha. He kumara, he tangata, ko te kaupapa matua mo tēnei hui taurima o te āhua reka. E hine, tēnā koe, koe tō ingoa?
Oh, kia ora ko teila mei tīpene tōku ingoa.
Whānau tīpene. Hei, so kore mai koe tō marae o tō whakapapa?
Ko motatau te maunga, ko taikirau te awa, ko manu koruki te whare tūpuna, ko Ngāti te taroa te hapū, ko Ngāti ne te iwi. Ko huru tīpene tōku pāpua, ko Emma Mush tōku māma, ko Taylor mei tīpene tōku ngua.
Tēnā koe, kua marama hau I nāianei, no ko wai o mātua. Oh, so he iramutu koe nā henare tautari, eh? Nei rā te he mokopuna e hoa mā o te whānau tīpene, tautari anō hoki ko tana pāpā ke he kaiwhakahaere irunga I te komiti, no reira e te mahine tēnā koe. So how did you end up with Kumara Sūkio?
So my dad volunteered for me, so I just ended up with the Kumara suit.
tell us, who created this beautiful invention?
Beautiful wahine, mere ana, hati.
Is she here today?
Oh, I don't think so.
No. I just got hit in the head just then. So, talk to me. What should you be doing for the next couple of days? Just walking around with your kumara suit?
Yeah, just taking photos with everybody. Yeah.
So there you go, whānau. You want a photo with the kumara? Just chase it down and take a photo. Engari, e hoa, what are you looking forward to most tomorrow? Speaking of Hātea, who are your picks for Matatini? I know it was a few weeks ago now, but you know, first day, second day, third day, who did you think was going to win?
Te whānau Apanu.
Yeah, I think there was a lot of people hoping for that one. Engari, kahore I tino oti. Engari, ehine, any last words for all the whānau that are going to be travelling up? Maybe shout out to your dress up as a kumara or maybe a riwai, kei a koe.
Shout out to TK Dub and safe travels whānau.
Tika kia tūpato I runga I ngā rori, pene patungi ana ngā rori e koutou. Kia rei, 4 second rule, all that stuff is what I kia ata hae. No need to speed, no need to overtake, ka tai mai ki te tai mai. Whakahoki atu ana I te tokotoko kōrero kia koutou.